Scar on beats. Dawaj go nie. Happy birthday to you, girl. Mima. À l'occasion de ton anniv, ma voix surprise qui est cadeau. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yon siku yako, ya furaha na kicheko, simama basi cheza na wenzako, dafa na imba kwa ajili yako.
Pasua vyote mitalipa, chochote na mitakupa. Watasema watachoka, kule mbele tutafika. Ma baby, baby,
mima, love me ma. Happy birthday
to you, my lady, you my lady.
Mima, love me ma. Happy birthday
to you, my lady.
Elewa kwamba mpenzi mimi na kujali. Mapenzi ni ya watu wawili, maneno watu ndani ya penzi pili pili.
Love me my mama, usiwazikie, usiwapesikio lako, nongo ya minie.
Nobody wanna see us together. My love for you are forever. Our love I never die, never die. Kuwasikia, don't you try, don't you try.
Oh baby, oh baby. Mimi na wewe paka milele, my lady, my lady. Acha wafanye kelele. Oh baby, oh baby. Mimi na wewe paka milele, my lady, my lady. Acha wafanye kelele.
Chezana uli, chezana wali, hapana uyu, chezana uli, chezana black yes balume, na champagne digeste, chezana lewise tabulia, DJ Musavuli.